Provide advanced auto dialer and call center solutions to help businesses manage calls, automate campaigns, and improve customer communication.
No. Oh, but you lost, Wolf.
Bu may def la mo bu may tax la ne ay sun mu ta ay sun na ci ngi fil ko bu bi tay sun
ay sun
wayo
bu jey je
na
bu jey je ba ri wa ri ya la dia sun lo no
wayo ti ye je ho din tak ko na ude 5 din tak to